nze kati nafunye njogera njogera kimune cho kijja kugwa
kijja kugwa
tewali kitandika ne kitakoma bine birekana birekanira ki gane golia siafa jinja nafunye njogera njogera kimune cho kijja kugwa
kijja kugwa
wali kitandika ne kitakoma bine birekana birekanira ki gane golia siafa jinja bireke birekane bireke bitumbire bireke bibubuke necho kijja kugwa maze banga kunsi ndabye bintu ebinene ndabye byeralikiriza ebityemule emitemisiza waliwo ekintu ekijja neweebuuza kyekinonye naye nnina enjogere wange ndina ekyo kijja kugwa Goliyasi wantiisa nnyo naye ate wanswaza nnyo weewaana otya bw'otyo n'ofa ejjinja Manyi,
manyi,
era manyi,
manyi,
waggulu wa buli kintu waliyo Katonda.
Manyi,
kati manyi, era manyi,
manyi,
waggulu wa buli kintu wali asinga. Erinnya lye oyo ye Yesu, yani
ye Yesu,
Yesu. Abali na kusasula Necho chijja kugwa Omuntu wafane ba muzika Chiba chiwede asigaza kuzukira
Necho chijja kugwa
Nebuduke misinde Chiba chiwede osigaza kusiba Obwavu bwe bukulumi nnyo Beera n'essuubi osigaza kugaggawala Obwavu bwatuluma Embeera yatukabya naye twatereera Olaba naffe twatereera Danieli mu bunnya bw'empologoma Zaali nkambwe nnyo olaba n'ekyo kyaggwa Penina ya jerega kana Ya mukabia mazika Na ye ya sirika Oli ya zana
Yesu, 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 Yes